ni na lento?
Leyo, imfihlelo yobo.
Umhlobo wenene FM yakumema mphulaphuli kuba usondele. Uphulaphuli uchungechunge lomdlalo wethu othi ithini na lento?
Leyo, imfihlelo yobo.
Nomdlalo sifalelwe ngusono waboyawa nobomikazi Ngcube bazobalungiselela usasazo kumagumbo sasazo omhlobo wenene FM eBhayi uNtombi Themba Tofizichu umnoneleli Mnoza Melane nophumelela Mzileni. Kanti intambo iza kusongwa kwangoko apha. Khawuphulaphule mhlobo.
Hey man, hey, yintoni le nto uyenzayo? Yintoni le nto uyenzayo? Akubona uphantsi wandikhwitha ngamanzi nentsila yakho kakade uyanyuba.
Uxolo
kaloku umcela uxolo
makhulu belangayazi unyaba ukuba kukho umntu osevukile ngeli xesha ndicela uxolo kodwa.
Unyuba ntoni ke ngoku unyuba ntoni? Thini? Yinto kho wayibona phi mani wena le uyenzayo? Uchitha amanzi umemnyango ungaphumi nje. Hayi manayi.
Uxolo kaloku umzali wam uxolo magrisa. Kaloku bendicinga ukuba akukho mntu uzandibona mama athiwa ndiwalahle ndiphakathi endlini.
Jonga apha mamela apha mntana
ndim.
Usezilalini ke apha kuyavukwa ufuneka uyazi loo nto. Okanye wenziwayo le nto yakho mani ngoku ungena ngobusuku apha.
Hawu namagrisa. Ndiphume emva kuba ndigqiba kuthetha nawe nje. Ndaphinda ndabuya ngokhawuleza. Inoba ndibuya ungekalali nokulala
phe. Ewe kakade ndingekalali. Ndikuvile ngeli xesha ukhalisa igeyiti.
Ndicela uxolo ke mama kodwa bendisayothenga nje iibhiye ezimbini.
Hey. So usazi neendawo zotywala zala.
Hayi kanjona mama kulula wena mama ukufumana indawo yotywala. Akulaleke kaloku indawo engeyo yakho. Ndenzama nje into ezawundenza ndilale kakuhle.
Ekeke yile nto ke mntanam bendisithi kuwe funa enye indawo kuba kaloku uxola uzawufika afuna indawo yakhe. Hayi
mani magrisa kuyafana mos nakuloo ndawo akuzulaleka. Ndinye mos leyo.
Mntana ndini kaloku ungcono uyiqale kwangoku. Ukuze uduyiqhele ungathi xa uqala ukuyiqhela manapha abefika uxola kufuneka uphume yokuqala enye indawo.
Hayi wena yazi wena magrisa kukho into endiyiqwalasela
ungathi
uncanya wena magrisa awufuni ndihlala apha kwakho nemagrisa.
Ewe unyanzelekile andikufuna apha. Akukho mntu umane ungena ngoba umnyama apha kwam akekho.
Magrisa yintoni kanti into erongo ngokungena ebusuku?
Zandibizela otsotsi.
Njani namagrisa ndikubizela otsotsi magrisa? Zakubizela njani otsotsi kodwa iyathi gcwele izinja
nje. Wethu naku zingakhongothanga nje wena izoloku.
Zizandikhongotha njani ezinja because iyayazi uba ndihlala apha nje magrisa.
Wethu uyayiqonda ke ngoku eyokuba ziza ungxolela thina silele xa kungenootsotsi uyayiqonda loo
nto. Mani pola magrisa yinto onikona waxhalaba kangaka ingathi ootsotsi seke bakungenela baqhekezela
phendle ucimba ukuba ndingba wena thi
yiyo mos le nto usoyika kangaka magrisa. Hayi asikisi ke magrisa
thini uyayazi phofu into yokuba sake savuka amasangothango lwalapha ethe genge iinkomo sithathi ye
loo mama zabe wazonke
ngiwanga zazithathiwe nditsho kuwe.
Hayi yinto nje wena magrisa ndandingekahlala lapho kaloku magrisa akho mntu nokudelela indawo endihlala kuyo mnakhona.
Uyabona wena ndiyakubona uba ubathetha kancinci abantu balelali
kodwa ndiqinisekile magrisa ukuba naye umntu onothi uyeza apha aze ngenjongo yozokumusa angaphuma evile kwaye sifundile isifundo esaviwa nguyini. Ndiyakuxelela
mamagrisa mntana ndini wena qha yohlukana nokuhamba ngobusuku nditsho kuwe nje
ngoku magrisa ndenze njani xa ndiqaphele lethi ukuba andinayo into ethile ndibe ndifuna uyoyithenga ibe nevenkile leyo ivulile.
Hayi awunawududhi uyabudinga utywala nawuthetha loo nto.
Yazi nina kanjani abantu abangaseliyo nibuthatha kancinci utywala kanti buyasusa intsiza esinazo thina singabanye magrisa. Ukubona lawe magrisa ukomba uyacimela lawe uzama ukulala kusuka kudlala ifilimu phambi kwakho lawe magrisa. Nditsho magrisa kwenzeka umhlawumbi ucinga into ezininzi wena magrisa into seke wazenza okanye izinto seke zakwehlela magrisa.
Andibinazo mna ezo zinto
zakho. ngamaka amaGrisanzala ndodwa ekhaya. Kunjalo nje njengokuba ningesena bazali ndasifundisa ukuziphilela ngaxhomekeki emaGrisa. Ndasifundisa ke emaGrisa ke nokuzikhusela ukwenza labantu banganyuki besehla ngoku.
Usithemile kaloku sisiganso.
Ngaphandle kobugantsotho maGrisa, mamela maGrisa leza ngoku ndiyodla into ongayami zakubona siyinto maGrisa.
Yintoni le? Kazi intoni liyazanayo ke ngoku njengokuba isuke wandindwebele kusinje. Kukathi kanti lo mntana usanxilile endishwaqela nje kuba unomvuka. Thi yu hayi mntana ndinayayayayayayay hayi man yintoni ngoko ndirholela umpu.
Ukholo mandilifuna nje ukubonisa ukuba akho mntu nozozogeza apha maGrisa. Kukho le ntonga ayikhona.
Ungakuphinde mani undibonise loo nto mna thini nayo isikhululayo ndamxelela angaze ayijiwuzise phambi kwam thini.
Ngumongezi inkosi lowo. Okay. Uthatha no detective Somayele kwelicala. Lo uphethe i-case kaZuko. Yes ndim tata, ndim. Bendisithi mandikhe ndikwazise ngomhlabe sele siwukhathule. Mayelana nophando lwethu ngokufa kaZuko Nkosi. Yes. Hey, kunjalo tata, kunjalo. Abanye abantu bayakhawuleza ukulahla ithemba kanti ezinto sithatha ixesha lazo kuba nabo abenzi bazo benza imigudu yokuba zingazi ezivele bayazifihla tata ngqo bayazifihla tata la mvulophu wawuthetha ngayo isincede kakhulu. Siye sayithatha sayisa kuba bhicothi minwe ukuze basijongele ukuba ibiphethwe yiminwe yobani. Kunjalo tata, kunjalo ndithetha nawe nje sinayo intlantsana yomkhondo kuba iziphumo zobhicothi minwe zibonakalise ukuba le envelope ibiphethwe ndim nanjengoko yayinikezelwe kum ngochuma. Kwakho ke nezikachuma kuba yayifikele kuye and nguye wayezise kum. Kukho ke neminwe yalo mntu esikrokrela ukuba unesandla kubulaweni kukaZuko. Ezi fingerprints tata xa sizijongisisa zezomfana wayebanjelwe ukuqhushumbisa i-ATM kunye nokubamba inkunzi imoto ezizemali. Kuxhotyiwe. So sisigebenga esi. Sisigebenga tata. Nantso ke inqambuzane lo mfana usando ukukhulula kwinyanga nje ezimpawu ezigqithileyo. Igama lakhe kuthiwa ngugusheshe. Ingaba uniyalaze lo gama? Hayi, nami ukuqala kwam uliva ndizibuze kanye loo nto ukuba heyi ligama linile. Enye into ke kuthiwa akaziwa ukuba utshone phi. Kuthiwa oko wakhululwa wavele wanqaba negama lakhe waduke engcini akaze waphinda wabonakala. Hayi ungaxhali tata, ungaxhali. Ukuba uyaphila phakhoyo esiza kumfumana zimfefe sikamdali nezi zokuba sikwazi uba sifumane le ntlantsana yolwazi. Hayi ingenzeka naleyo tata kuthi kanti lo mntu uthengiwe kodwa ke ukuba thina sifumane yena yonke into mani iza kusivelela. Iza kuzivelela tata. Nangoku. Akayenzanga yedwa le nto yokubulala uZuko. Phofu ke if uba uyenzile at all. Kuba kungenzeka ukuba wagqibela ukuhambisa laa leta yena. Hayi. Ungalahli themba tata. Ungalahli themba. Nathi soze siphumle. Deske. Xolo kancinci tata. Sajini mphathwa andicela usoske uhamba nezi files mani nam ndiyeza apho uya khona. Uxolo tata, uxolo. bendisatsho ke soze siphumle de simfumane okanye sibafumana benzi belisikisi. Kaloku uzuko tata ngomnye wethu ukubulala ipolisa lityala elikhulu kufana nokubhukuqa umbuso. Hayi, okwangoku thina sizawuhlala sithi nca apha ezithendeni zikagusheshe simfumane ukuze asinike umkhombandlela. Hayi tata, ukubuya aphila siza kumfumana, ndiyakuthembisa. Hayi kaloku tata, kungenzeka uba nabo bayayiqonda ukuba ugusheshe lo angabanjwa. So into abasebenzela kuyo uba bamfumane qala bambulale bacime umkhonto.
Yo, yini isikhulu, yini into yam ukubopha indlu mangevumbe linjena man. Yho, yazi uba kunini ndathi kuwe ezi rifu zakho zikhululele pha phandle. Hayi man, sizawulala njani ngoku elivuma linje? Hayi man, sikhulu
zinukaphi nezihlangu noseko?
Hayi man, hayi kuba kaloku wena ungatyela kuzo ukuba awulive elivumba lakho, uliva tu.
Yazi ndicinga uba khe ndiyeke le nto ezikhompiko zikazulu.
He? Hayi sikhulu, hayi uthi aziva nje ukuba uthini? Uziyeke ezikhumbi zibe lilifa likamongezi sikhulu.
Njani?
Kuba kaloku nalo chuma ndini angagqibela engazifumananga ezikhumbi. Tyhini?
Uyabona noseko.
Yintoni?
Into engeyiyo ndiyibonise kude.
Yho.
Bonise kude.
Unjalo kanene wena, unjalo ndikulibele. Uvela ukhomba indlela mani uphinde ujike, into yakho leyo. Tyhini?
Le nto leyo ingasuke isincamathele noseko.
Sincamathele entweni?
Sibe singenzangano ke phofu ke thina.
Isincamathela njani mani, cacisa.
Anisibe sisanda ukuxambulisana aba sirhuthakruthana ngoba angcwatyelwe phi uzoko.
Injalo. Sigqibele sibayeka nje ukuba bangcwabele kwakhe.
Sekutheni ngoku? Kodwa kaloku loo nto kungenzeka uba isahleli noseko ezingqondweni zabo uchuma nomongezi.
He?
Xa siza kufuna ezi tekisi kumongezi angasijikela nje. Ukhumbule kaloku ukuba nomongezi wayigqwetha. Kude loo nto ke ayisoze itshintshintsha noba yena angangabililo ke igqwetha.
Yekeke. Yazi uba unyantsile sikhulu. Unyantsile kodwa man.
Le nto ke ndithi makhe sirhoxe ngezinto. Singenzi izinto esisemsindweni. Asibukele uba kuza kude kwenzeke ntoni.
Hey.
Kuba kungenzeka uba yini izinto abayiqulunqayo bethule nje.
Ithalo sikhulu. Hayi. Lilo nyane lulutshoyo sikhulu. Lilo. Tyhini.
Ungatsho nje uba bathulile kangaka abangaxelele uba kumaxa kwindawo nguphando.
Ekeke, bathule ngabom, ngabom sikhulu.
Yiyo le nto ndithi masiyeke into yezakhombi. Ingasibizela ukuthetha nose.
Yazi uba unyanisile sikhulu. Hayi, gawume kancinci sikhulu, ye sikhulu. Ngathi kuzawufuneka uthethe nalo gusheshe ndini.
Uyaweze ntoni ngokulo gusheshe?
Lo mntwana ngathi uza kuba yintlupho kweli khaya sikhulu, ndijongile nje.
Wenze ntoni noseko ngosiyam?
Hey, uba ngumntu yogqibela ungena apha ekhaya. Wake wayivapha into enjalo.
Yinto enjalo ke. Kuba kaloku uxola noxola wayengena ngobusuku apha.
Ekeke utsho nawe engowalapha ke phofu xola.
Ah mana, akho mahluko mana apho noseko.
Abantwana
bakudlala bengabantwana.
He wethu sikulu, uyithini yona eyokuba endirholela isibhamu de wasikhokha
ukukhuphela umpu umfazi wam ogqiba ngumfazi amakhuphela wena
umfekahle wamvile.
Hayi sakundazi le nkwe ngiyabona iyandidelela mos.
Hayi masikhulu, yima ebengandikhokheli ebebonisa ukuba unompu akukho mntu unokuze angene apha ekhona yena. Uyava ke
ubungasho nje waseqaleni nje noseko. Yabona ngoku ndiba ndiphansele nayo ndayakumenzakalisa.
Hayi suka manokwakho. Andithi nawe ungqama ngomsindo ndingekaligqibi nelibali ndikubalisela lona.
Hayi kaloku akho mntu mna akho mntu uzawugezela emzini wam nasemfazini wam.
Wo
ekho.
Oh, oyena mntu ufuneka egezele mna nguwe lo. Yho, ungxamile ke tani yavuye.
Ubuphulaphula uchungechunge lomdlalo wethu othi
ithini nalento
leyo yimfihlelo yobo.
Naba abadlali bethu umama noSeko ulinganiswa nguNoluthando Smayi, yena uGusheshe ulinganiswa nguMelikhaya Budaza, uKandiko odlala indawo yomcuphi uLuthando Quwe, uChuma yena ulinganiswa nguNosipho Sombani, Azum usikhulu alinganiswe nguBuntu Mahola. Thank you.
Masibuye sibe kunye kwakhona mphulaphuli kwixesheli zayo. Kamnandi.
Lo ngumdlalo olibali elingayamanga nelingasekelezelwanga ndweni nongenazigwekho. Onjongo zawo zikukufundisa, ukonwabisa nokunika ulwazi ngokusingqongileyo. Ubhalwe ngusonwabo yawa nobomikazi Ncube.